If you're makelele tango nazoloba napesa respect na nzambe bana nzambe bosepela tango azete pratika makelele tango nazoloba napesa respect na nzambe